to Uganda's music empire.
BMZ in the beauty.
Na JY is in the building.
Oh my god.
Chuvi on the this one.
Exclusive to
Flamingo. Wachinja makala monga kamilioni. Nipempa uni useko ya mene inalingesa imozi wizoni.
Ndabandi wawezo kamba. Ati usangala nane. Paka kusira kwa talo. Oh, oh. Ati together forever. Ise kusia na never. Ndi wawezo kamba. Usangala nane. Baka kusira kwa talo. Oh, oh. Ati together forever. Isa kapatula ni info.
You broke my heart. Elo ni mwenzo kamba. Tipaka kumpela. Maona manji. Yata mwenzo kamba. Hapa ya yambo kwelela. You broke my heart. Elo ni mwenzo kamba. Tipaka kumpela. Maona manji. Hapa mwenzo kamba. Imo ya yambo kwelela.
You
broke my heart into pieces. You fake me with kisses. I regret to get you. I wish you were, I never met you.
Wani kwanyila motima. Cause love yako yonze iwe yenze kumotima. You broke my heart, oh my god. Yeah, yeah. Every day ni my promises. You promised to love me. Now look what you've done to me, yeah.
Ndabandi wawezo kamba. Ati usangala nane. Paka kusira kwa talo. Oh, oh. Ati together forever. Ise kusia na never. Ndi wawezo kamba. Usangala nane. Paka kusira kwa talo. Oh, oh. Ati together forever. Isa kapatula ni info.
You broke my heart. Elo ni mwenzo kamba. Tipaka kumpela. Maona manji. Yata mwenzo kamba. Hapa ya yambo kwelela. You broke my heart. Elo ni mwenzo kamba. Tipaka kumpela. Maona manji. Hapa mwenzo kamba. Imo ya yambo kwelela.
J-Wise kill this. I wish you and I baby girl never met. Cause what you did to my heart so hate. Just look who you block my heart. As soon as she was a condo kamba that you and I baby girl takala forever. Kizakala just like Adam on Eva. Kazi yao she was kondi chatu cheze never. Aso kukukonda kwa nenezo kukonda my lover. Kuma lelo waniponyila mutima. Waniponyila mutima. As soon as she was a condo kamba that you unikonda. Kazi yao she was unizonda.
Paka kusira kwa talo. Oh, oh. Ati together forever. Ise kusia na never. Ndi wawezo kamba. Usangala nane. Paka kusira kwa talo. Oh, oh. Ati together forever. Isa kapatula ni info.
You broke my heart. Elo ni mwenzo kamba. Tipaka kumpela. Maona manji. Yata mwenzo kamba. Hapa ya yambo kwelela. You broke my heart. Elo ni mwenzo kamba. Tipaka kumpela. Na manji, hapa maumwezo kama imo ya yambo kwelela.
To Uganda's Music Empire, Manager TZ, Makamba Amamaki, John Simon.
Oh my god,
Ara Ena Sirio,
DMZ in the beauty,
Na JY is in the building. Iwe,
Chuzi on the beast one.
Iwe, Chileke Chirire.
Take it to the next new level.
It's a smash hit.
Exclusive to Flamedia.